Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jamwaale moɗo ɗe gone beete aljumare noga e goho lewru février hitan 2025 yamde jeenayi yettuge les suudu radio seno bankas Ousmane Niall Buuɗo kabaruji ɗo a jarattu tarawre woni hen to ɓoggi janɗe to Suleiman Cissé sutora muɗum waɗan aljumare hannden o inde ande bangal cinéma Mali le gurdam muɗum fuu dow kabaru cinéma darani. Festival international di wasulu fiwa fuɗɗi keñan ley ngallure yamfoli la ko ɓuri himɓe ujunaji temenawe capanɗe jeegom woni domaɓe hawrude e nde yambere jetta ɓerde. Ana hani domede fa ƴiwodeji arandeji puɗɗa heɓede farde mangoro fuɗɗa ñamede na en keɓan jabugol landol ɗo e seeɗa yoɗi woni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Inde ande bangal cinéma Mali e Afrika Suleiman Cissé Allah muyti e muɗum alalbare ƴaɓɓene nde omo waranno duuɓi capanɗe jetti e nayyi. Suleiman Cissé ronde ke laabi ɗiɗi Grand Prix ɗon ko wiyete Grand Prix de l'Etalondi yalenga di Fespaco e festival panafricain di cinéma et de la télévision Ouagadougou. Kanko du woni ɓi Afrique arandejo keɓuɗo ngenari festival di cinéma de Cannes le leydi Francile hitande 1987. Jantotoɗo amen Moussa Mali Sissoko ɓami seeɗa fooji homuniɓe cinéma Mali yogaɓe keɗɗe nde jantore dow faccitago Ali Cissé e Mamadou Sama Seku.
Gueɗira e makko ɓaccinoɓe makko nadu golidinoɓe makko eɓe kewno alkamsare noga e lewru février galle kanko Suleiman Cissé faaɓe duhonomo Fatoumata Koulibaly antirteɗo FC yo goto gaɗowo cinéma ndi leydi amen ndi goldinoɗo e makko. O holiti wiide kanko Suleiman mo Allah tetimem joom moƴƴiki muɗum wawa haalede fa timma.
Neɗɗo dartiɗo o fijirta golle ɓerari ɗum ɗum o cahiɗo ɗum ɗo yo musere mo nde wonande cinéma wona Mali tande ɓernarɗo foof saabi solo yo inde andite wattu waɗinomen darlande mo yimɓele yalla goldidimo ko min noddi gollido on nden to RTM ɗum sowona gakku on salaka fe ɓerari ɗum ɗum miye makko min gaddiɗi golleji kewɗi.
O neɗɗo mawɗo wonno ele cinéma ronde Afrique noon holitiri wiide kanko Cheikh Oumar Cissokho secrétaire général dental yimɓel gaɗoɓe cinéma le leydi amen ndi. Oɗo moƴƴinowo film ngaji kañum ndu holiti wiide golleji mawɗi ɗi kanko Suleiman waɗi le ñalawma hannde o ana han latade sababu yimɓe wayta hakkillaji mumen.
Neɗɗo pellitiɗo tiniɗo golle muɗum mino wiide ɓoyan micitade wona ɓeɗo yimɓe nawtoriɓe cinéma findinde hakkillaji filmngaji mu koɗi fof yohonni jangnirɗe.
Journaliste en andanɓe kabaruji ɓiliɗe fina tawa hono kanko Hassan Kone mayde oɗo gorko tordi ɗum sanne. Le wimako film ngaji makko ɗi malikoɓe no wordino ñande fu holicitano
saabi taguji makko ɗi hono makko no famɗi. O latiki noon inde andite kabaru cinéma ndi adunaru ndu domo koɗɗo kala kajaɗo noon Suleiman yide makko faytiɗata
leruji seeɗa fad makko iwde aduna sappo e jeenayi lewru février ndu. Kanko Suleiman Cissé omo wonno yeeso nantinoɓe kabaruji fa o holitaɗu en trophée ngaji ɗi o heeɓi. Omo hanno yaade wagale leydi Burkina Faso fo ardoyoto golleji Fespaco hitan 2025. Sutara makko waɗam so lanɗo jaaɓi noga e go'o lewru février so juma jippike.
Sakiraɓe andana wiide ɗi kabaruji fo ɗo mbawi huɗe ɗi dow hell amen Facebook kañe compte X. Mangoro yo hunde nde himɓe ɗo malinkoɓe andi sanne le duuɓi cakkitiɗi ɗi si mangoroji fuu ana jiiya tarteji fuu ley leydi meɗen ndi. E wi ɗumken ande bangal ñamduji kiɓi lekki ana jogi nafa sanne ka noon himɓe yogaɓe jaɓata ñamude mangoro sini baade arandeje puɗɗa e samude saabe heɗon andi ko Mamadou Sama Seku heɓen en dow kabaru mum.
Mi yiɗa fe ñamude mangoro fadde toɓoji arandeji ɗi ka ɗo haala eɗe mbowi nande ɗum nokkuji kewɗi bamakoɗɗo so yogaɓe ana teddina oɗo fina tawa woɓɓe kay hillaka
mangoro duniya
min jaɓata ñande min ka mangoro fayi so ni wona kammo arande tappi ɗum saabi aɗa wawi heɓude hem durma calɗi maɗɗa ɗu aɗa wawi wulude. Mi dokkata ɗum sukaɓe amen feyi so ni wona kammo arande o tappi ɗum saabi eɗum wawi ñawuɗeɓe ana moƴƴa tawa eɓe jogui gonga ga min ka no jiɗɗimi ñande mangoro ni mi wawa no jiiru muɗum guite en fou hun kam hewan pep tuta
gollo laamu gonɗo e foftere Bakar Dion o Moussa Traoré no hinni golle guese makko to kulagan toon. E wi makko yo saabi ñaw kelo daɗe wonko nden mamiraɓe amen ɓe jaɓata noon feewi ñamude manguro fadde toɓɓoji randeji ɗi
fiemimi wili
ñaw mbaro daɗe fayotto ñawuji goɗɗi kasem nanditiɗɗe muɗum hendu ɓamanno ɗiɗo ñawuji fuu so watta e do leɗɗe ɗe ɗum saabi so kammo arandereje o tappi leɗɗe ñaw o fuu iwan hen ñalamo hande o ne wona noon wordi waytagol wakkati o bonni kulleji di fu don sabi so nyaloma hande o yimbel hewbe kam en ka teddinta feyi odo fina tawa
sanyi kam mangoro tible la
bangal ande kesse kay fay hunde hultata wiide dun do ana bili e benajit no hultiri do wotro en bangi goddo be do wotro be namba jo jamarande ngotta feyi nyamude mangoro mu bendayi ma dun resude mangoro le produit ngaji yalla na benda dum wabi latari sababu chadele chellal e wi mabbe
yambere jette berde festival international wasulu fi wa fudi alkamisare noga lewru fevrier ndu yam folila les region buguni ko buri himbe ujinaji temenayo e chapande jeegondoma hawde e de yewtere wiwuncembe dun hore gal festival gal inde ande yimobe mali ummu sankar hebi hakkilo mudun imogol mudun yo yiru winde tawgal e ya jinde finata wasulu dun jukinan fa noga didi lewru fevrier ndu abubakar sangare woni aran woni e hore jo ndarani be gal festival kede ko wi Alice.
Vous savez le wasulu odom andi wasulu o hakune leede tati woni mali guine konakri kay cote d'ivoire nyaloma hande o sa bammi cercle yam folila e hore sabi golle damaji di yimbel hewbe be jiaka le leedi ni ana dom sabi mabbe jaati watta so mide anni bisiminde ko buri yimbel ujinaji temede nayom e chapan jeego yam le balde tati de hitane fu jimoobe europe leede sel kanyu endo ana wara hawrude hen hikka festival o yimbel gombe wasulu leedi guine totta dango mudum sabbe du ana le wasulun do be garam kambe du landinde do dirgol lana hakkun mabbe tum si silchubado le hem o hikkani woni darne jokolbe ele malikeso pide balom ana hem golleji mudum fuddi jati final o wadam nyaloma didoba festival o
Gofornora nyoro hokki chakuji maro kewdi accabe mangal paden wombe le d'accordé militaire en El Hadj Oumar Tall e ngol hokugol wadi alal bar sappo e jena lewru fevrier ndu e wi gouverneur région o golle ana fawido hinne e yurmende e walde be accabe militaire en fewrudo e lewru Ramadan ndu no kambe hokka be jetti e hokkube be ngadi duddaw yalla jam ana hewte le leedi malindi
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ko buri jarngoji tamme tati woni di tribunal sigaso yamirle hitane 2024 ndu kudo kabar yo gouverneur region o do ortem hedon waawiyede e di jarngoji himbe sigaso hewbe kanyebe gelle godde kolti ko woni hakkilo mu endo kabar mu don ko way buutide jarngoji le leedi meden di andimbe fina tawa e nedda ho kanyen du kolliti hono ti dalaji mu don kibinerte jogal faabe dire na famu anni dossier de la semaine ko lale tangara watni en to siga so to vayotare yoroso e yelimani warde do bamako do yoga hakkilo mu ben serngoji kewdi di yo sabe ndewlindirobe be biraga fa gasa e wi mabbe bi be rew yoga be analani ni latade jom en cuudi ka non tewta fam hono kan jogarade koy mu ben sini pamama
mo ko kan yi furo
fo goto dulla wiide wala goto fu fani do mede e dewgal fes yoga be namuro waddi dum wotte fi dewgal do facebook le buli le nuku yambreji e gonande mu en biire suga be wotte sudude be gila yonali ayan do gol habbe handi jonte didi matati tagal mudun gal humte kasin e ngutti fi watande hakilo ni suuji medo
n'importe comment
madu tarawara yo andindo kabaru fina tawa gondo sigaso e hakilo mako bamindirobe didon be fukani hokede hakilaji lobbi ila nata e dewgal e mako anwa sakade cergal
suusal do nanji dum didi arhani yibe galle didde fufino darande mudun tendingul faaba o mandribe be sabi hunde heere be kuddi den no gollo be hen na
sarabe kan latade misalu lobo sukabe garab amondirde hakkilaji be jogi ko buri hewde fu woni ko sukabe mabbe du pamata woni hakkilo docteur Moussa Cissé andindo kabaru neddako
cet état de fait s'expliquerait
do yo sabi amondirbe be landinaki no haniri bangal dewgal no do hulti non no sedu bajan kuati dewgal wana fefiji landan bu do han fu du glale galle bangal tabuji inrado o abirado o bangal ne suuji dano pama ko hewi le ngurta mabbe andude ko be kan hinnaade
da la societe
yalla charngoji ana buyto le leedi meden di foje tanju gura andido kabaru fina tawa holi tv de kaldal woni ko haani wadede
la communication est totalement
to tondal haklaaji wala fi hakunde bamondirbe hewbe ndado be da latede kirondirbe non wayibe lendotobe nyamdobe bangi goddo duna yata neddo modo mbawdo lata labi misal lobbo mbawdo haldube yalla nyifude basi o denno re metta te kar wiide dum sabtata latade oɗo alhaali yaawiyere ana yaha dun ana heewa yaade.
Le leydi meɗen ndi hannden jogaaɓe hakkille muɓen, ɓiɓɓe worɓe kaani hokkede hakkillaaji lobbi gella ɓamay, sabi ɗum ana waawi ɓeydin ɗumen hakkillaaji lobbi. Yalla ana cela e taguuji bonɗi, sabi rafi hakkilla watta baasi ko ɓuri heewde fuu ley galle. E yaltingol yahgol Kane ballon rewɓe ko haani waɗde ley hitaande 2026, Mali tappi leydi Gabon faa ɗaati biŋaaji jeegom e kowal. Ɗum waɗi alkamisaare nogay lewru février ndu ɗoni keña ley ngallure e Libéré Ville. Eɗen fawi dow yaltingol yahgol arandewol Kane Maroc 2026 e macce retuɗon piiɗe wirfitagol an haani waɗede 25 lewru février ndu ɗo bama ko ɗo le stade 26 mars. Sakiraaɓe ɗo kadude kabaruji ɗi mbiyata ko ka andan wiɗo ɗo mbawi holtinde mi ko woni hakkillaaji moɗon. Sini on noddi numéro 76 98 56 56 kedde heɗa ɗo e seeɗa yewtere sukaaɓe nde waran jokkininde. Ley leydi ɓe mbalindi le galleji kewɗi sukaaɓe kawrintinte fa ñamda, ɓe sukaaɓe piltodiraɓe ɓattine leyal watte hakkunde maɓɓe. E nenno ka holtama wede le wattu cakkitiɗi ɗi en wondi e waylitade le galleji kewɗi fuu ɓuri le ngalluje mawɗe ɗe. Heɗi woni hakkille sukaaɓe dow joddade hawritinde dow leyal gotal fa ñamda, no laali tagara anni ko heɓini en dow nde yewtere sukaaɓe dow fa bamoye heƴaɓe men wonɓe le nokkuje ɗe. Miidi yettike le galle kamarankoɓe, o wattu wonima sukaɓe mbottoto. Sukaɓe fuu Sadio hecciɓe omo wondi nodde miñiraɓe makko ɓe gara ɓe ñama, eɓe jaha sukaɓe sappo hawritoɓe ñamdude dow leyal gotal. Ɗum ko weli sanne himɓe galle o.
Tumen toon wattu ñamduji sukaɓe fuf ndentan ñamde, mamen to koye wattu ñamdu sukaɓe fuf ndentan hinnade ɗum. Ɗe tasa goto mine sukaɓe fuf ñamata so taƴikuƴol so bottari. Wattu ñamdu ɓe mbawi yaade fa sappo en sukaɓe dow lahalla gota. Nafaji kewɗi ana hen, ga ene min fof nan tan ñamdude yo hunde ɗum ɗo jimmi sanne.
Ka sariya gorko mawɗo Burama Camara ɓami ɗon, o mbaro duuɓi capanɗe jeenayyi, wondi wiide tawgal woni ko wondi jokkininde. E wi makko ɗum ɓeydan sodde en ɗan hakkunde ɓiɓɓe galle.
Le mandeeri ndi nden goto foof ten tan ñamude, ɗum lato sababu sonugol en ɗam. Oɗo fina tawa ana jokkiti fa hannde, to anto so ñamdu ɓendi lahal sukaɓe waɗete feere, ɓe foof ɓe danta ñamdude. So wima goto foof hokke geɗu muɗum, ɗum ɗo ne wawi latade sababu rafi gonda. Nden kanko mawɗo galle laamiɗo kureji, soni o looti juuɗe makko on ɗon lota o goto foof nawtorto, ga so ñanɗam tun ni haɗata.
Yimɓeɓe min kawri yuwaru e Bamako, kañen dukkol tiwide sukaɓe muɓɓen fuu ñamdata. Ɗum ɓeydan en ɗan hakkunde maɓɓe, ɓe ɓeyda yiɗdirde ɓe mballodira ɗum. Woɓɓe kolliti wide ñamde ley assiette ngaji ɗum yo golle kanankoɓe.
Sukaɓe ndenta ñamde hono mum wala, ɓe jiɗodiran e pabodiran, fay so mawni noona ko noon. Ñamdu furoba ɓuuri diina goto foof ñama feere, ɗum ena jaati galle. So sukaɓe ndentata ñamdude ko ɓuuri hewde ɓe jiɗodirta, ref kawrol ɗum nata hakkunde maɓɓe. So sukaɓe na ndenta ilahal, ɓe ɓeydan hawrude ɗum ɓutan ɗum amsataji.
Nafa muɗum ana mawni, sini sukaɓe mawni ɗum waɗan fa ɓe mballodira, ɓe anda koye maɓɓe. Ɗum latoɗo sabab faɓe laato worɓe jogiɓe hakkillo. Ɗum woni ko holti wiide Sira Tigui Traoré, andiɗo kabaru neɗɗako.
Sukaɓe mbawɗe ñamdude ɓeydan yiɗodirde, tawi kam wiide so goto maɓɓe ñakki wattu ñamdu goto foof lamatoon, ila nden fuɗɗata watangol hakkillo bandu.
Ñamdude ana jogi nafa sanne, woni ko holliti wiide andi ɓe fina tawa yogaɓe. Fadde moon joɗade ñamdude, sukaɓe fuu jaha looto juuɗe muɓɓen tafon. Wi andiɗo kabaru fina tawa Moussa Bala Balo gonɗo Ségou, ɗum waɗan fa suko anda hono jogoto hoore muɗum hakkunde himɓe.
E wattu ñamdu ɓurɓe heccude puɗɗatal lotude juuɗe mum en, ɗon ɗum jogitoto fa yettade miragel ley loota gota. Ɗum ɗon a hulta teddungal dilli e wattangol hakkillo bandu. Ne yiɗi moniraɗo on, ne teddinama nden doman utlalude juuɗe makko. So tilke o weeɗa jikkiɗomo, so miragel o tilke lotude juuɗe mum nden fuɗɗata ñamdu, noon ɗum moniraɗo fuɗɗata joka hen heddiɓe.
Ñande fuu joɗade ñamda ɓuuri ɓuytade, tawene andiɗo kabaru neɗɗa ko Sira Tigui Traoré. Hakkilo muɗum ɗum waɗan fa suko o itta e hakkilo muɗum wadde kañum tan goto.
So yimɓe na ndenta ñamdude, no hulta jomum ana felliti feccude kala ko heeɓi, yo hunde joguiɗe nafa sanne e le leydi mendi. Golda feewi nokkuji o waɗi ɗo goto foof on lahal muɗum e le aseti, yo honani goto foof na darno tan hoore muɗum. Ɗum ɗo tawkete e le gurdam maɓɓe e le korata, saabu jomum jaɓataɓe feccude ko heeɓi. Ha so o mawni ndanno jomum lowata ko fecca hiɗo, so ni mo joguiti ñamde kanko tan.
Andiɓe kabaru fina tawa holliti wiide ko sukaɓe joddoto fa ñamdo ɗum, ɗum ana way hono janguinde ɗum ɓen, saabi ɗum waɗan fa ɓe keɓa faamu sanne dow kabaru teddegal pabodiral e dokkodiral juuɗe. Ɗum waɗan du fa ɓe gattana koye maɓɓe yonki, sini ɓe laatake jokolɓe.